Free ass man. Free ass man. Fuck lockdown, fuck country, fuck hey team on Z.
Beats.
You? Peng ni ayala na gang ili nyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya. Na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you na tupima liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Peng ni ayala na gang ili nyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya.
9 months unateku deliver. Tukuone urumo kwa unless unamimba. Wa East imepeleka vijana wengi inda. It's high time Kenya ikuwe legal. Neri wangu shake inde CBD njoka korada ukikojota kushika. Mister at least try joku behave. Staki damu mwagiki my linen t-shirt. Nasikia mnantafuta ha, maka mnanfuta kwa duka. Stepa miuka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakulua. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imta uneza juta. Mbepa si ufungia gunga kuna ni Sunday msaejo amefunga. Miu flip ka beats za Afrika niliwachia hip hop squeezy mana driller. Mabiza mtini si upiga kwa nisi hata jaja lipa don killer. Splash splash tukifika itoka ina spark ma opo naitika. Trap trap tu satisa ni mboka nilikuwa hapo yojogo ikiwika. Nimona subri kinipita I think kwa yo rounda si nilipigwa. Bruce ilisikika street iliwika black alikama kanyambisa. Nasikia mimchafu spita nikami wandika hizo ngoma kwa pipa. Kudus informa though akunpata nilikuwa na operate na bipa.
Peng ni ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya. Na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Peng ni ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Kuna venye COVID-19 kitu moja. Daily Corona-19 ilinona. Cyber wronging different locations. Wallan na doing normal. Fake kings nazidi kuwa winda. Koli the new likuwa mitiguan hido dimba. Peng ni ayela, supu, manz na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa, mili dhani shori nilikuwa na bonga nae insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba zanguo, I wish ninge kwa KPLC. Arif alikuwa MCA, saini MP na rapingi West T. Siku meetio msichana, no, nilidate yo vagina. Dutch, kuna manzi mdechu, ushaimu wanikanga kwa mneti ya pana. I was high in school mana driller. Tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu, ineza lipa date zote za mchina. What you are talking kwa pot, timeline yako ina TikTok. Ina my boys kise huko ngong, walipanua rikosa yona manufacture richot. Peng ni ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Peng ni ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire. Ha, exactly niliwadanganya.
Fubuya eri nitoke, sisi kukutusi Twitter mimi. OCS, OCS, alisema tupote na tusiwairudi mjini. Wana nitadangote, na misji kwa nini. Nyonge nyo zangu zina test, vivi atunki wa kwako mimi. Tenje ipote nisha kwa hudini, sansi atoke hingwa ihaizimu. Misi na kafe, bado na jiamini. When you see me, better hashtag easy. Deep down, they wanna be me. Him touch, ni imagine kona dini. Rhyme gym, wrong grand, ndani ya building. Combine kila rapper Kenya, ndo ni make mimi. Wakiniona ni rizla na ganja. Nikisha wachoma, girimba na rambwa. Mama mboga na cheza gana rada. Linikola kanisho safisho na sakwa. Juni na nigazwa liba na albaba. Pandishaga middle finger kwa media na cover. Jana walikosa riba na rada. Ilikuwa gani mchana wakikimbiza mambanga. Sio easy getting this shilling. Mina bro kitchen we be distilling. Yeah I told you if you see him you see me. I was not there but he gave you the same feeling. Undercover Google search. Undercover super cheze bubu tukifuck. Kawa na kanja crew ina kam. Wakileta gaujanja crew ina kam kuban.